BK Production.
Amat.unnx.com.
Solo wela ndiku sweka kupesa iwe ine pa iwe ndadeka usazandi siendeka ulindine piti pa izedeka akazi ndi wose koma kusia na golite iwe ni mpoto kwa ine ndiwe golide palibe anga tenge malo wako mtima mwanga baby so bonda bonda njembo nindi sizinyoni nao masteni apeleka somoni timakala nangati adamu ndi Eva yotile kanisa iwe ndi ndi Eva chilicho sichomwe ndinga nene ukundiva kasi wakalide oposa china diva success is a tipasi mabize kukala ndiwe inende nilipaize no matter what kutazi kamba zinkani sitingambe zao zope pera zinkani bwela kuno ife timveleka nimboga ninkani ya chikondi yomwe yutoka kodi wakonzeka baby undi huze ndiziwe kodi wakonzeka tale undi huze ndiziwe ngadu za kale nane baby ndiuze wakonzeka kodi wakonzeka hane undiuze ndiziwe ngadu za kale nane baby ngadu za kale nane baby ngadu za kale nane baby sikulo yemba nali customer wanga iwe customer wanga sindinkatiwa kutunga ndipange chonchi sindinkatiwa kuti ndinga konde chonchi you are the only one that I falling for oh, my baby falling for everywhere you go I'll be there for you kulikose ungapite nza kusatila chikondi sichi zango tela pangila ulindine baby chitemwa chane chikundila iweyo ine ndi mala nandiweyo baby you my oxygen why you making me to feel like that safika pa nitakubenga misala yeah nitakubenga misala chifuwa ya iwe chifuwa ya iwe yo kodi wakonzeka baby undi huze ndiziwe kodi wakonzeka tale undi huze ndiziwe ngadu za kale nane baby ndi huze wakonzeka kodi wakonzeka hane undi huze ndiziwe ngadu za kale nane baby ngadu za kale nane baby
download great music from amat.unnx.com.
Yeah.